akkam jirtu yoo lafa jamaa hafizaadha maal odeeffannoo mala akkam isiniif akkana
Hello?
akkam jirtu maamila keenya
Nagaan?
nagaan jira rabbii
Fayya.
odeeffannoo mala akkam isiniif akkana
Waa'ee fiizaa.
Fiizaa biyya kamii?
Kanaadaa.
Ayyee maamila keenya Kanaadaa deemuudhaaf jalqaba irratti hojjechiisaa biyya sanarraa hayyama hojii argachuu qabdu. Hayyama hojii argachuudhaaf ammoo weebsaayitii irratti hojii argachuu dandeessan isiniif filadha.